Adi tanake mahati mukalama. Elarundi ombera maisha makosha. Makosha. Maisha karina ni manantere mko. Maisha ni msumeno. Unakula mbele na nyuma. Tegele kakasani ngano janu mkule. Leo niko na tofa. Wana mdogo tunatembea pole pole. Katolo chitonze kamno Balo la keshango ye pyawa sabiamo Bale bahabeno Bukunu muko Nale yoku miano Bale honabana Bandele mama viele Majiri ya maichango Kavale mela Bayo babocha Babiele babo Wale hachi baba Ukuchole kale Naneno bawela Amaisha kene Elevati tochi kete kuzola chikono Leka kivane kene ukule mama viele Mle humano Airi yoshika sehemu abana tuwa huwa kete Yani aba vire bako vyala kete bako koya koyelo talento Wakula hanki wa yubale ma marango Unene wawatu huu Unki wansanka Unene mayutu huu baba yaya Bakosha Uri huwano watu kubane Unene naribu na kwanza Bakanja kaketu ukure mwaba na mki Bakosanku na mki ware Muhamoshi Kuma kubizo mwana kakuraka Arohi wananina Uibaru wana mayu Nishiri wawabikiru wana mayu Marafa wana mki tiza tiji Vama yokumo Uweborore ngofichora Wiza wawiwa tunungikuru Umpatiwa maraka mataftari Umpatiwa marire mienda Wereke hela Hangini mienda wakakuri wananina Urako niwero mwana kukurare ndeba nani Mwana wakukurare ndeba nina juhu Nurunga somesha mwana weta miremo hey. Umeborere kupandeka yufufumi Udebo kure ngikurere kora kitatu hey. Tupadilika kiketaba na mki Siku chinke nangu wababucha ketaba na kete Wakaba korele mienda bayute bakiki Nisu babaka tukulira kana mienda Uruwa kutuaru mwendo mwana Wajwa nishatiri na kulilo na baba Mwana wakukura nubeba kumanile Kamba isha kene gale nane mano na tele mkokete Olo katolo chitonze kamno Balola keshango ye pyawa sabiamo Bale bahabeno Kukunu muko Nale yoku miano Bale honabana Malele mama viele Majiri ya maichango Kavale mera Bayo babocha Babiele babo Wale hachi baba Ukuchole kale Naneno bawela Amaisha kene Ile bati tochi Kete kuzola chikolo Leka kivane kene Ukule mama viele Mle humano Bakosha, banikini mulio huwano Bayuta ya tuhama vire nungikulu Nose wafibucha hapo chibata biyadile Bako wira babiyadile Alita yu baba hey. Alita yu mayo hey. Alita yu mama Alita yu sengi Alita yu baba Alita yu mama Ay. Alita yu mayu Ay. Alita yu baba Alita yu mayu Alita yu mayu Bana tuwa mubiala Hange mwakula mwatule mamu Alita yu mama Bana tuwa mubiala Mwakula mwatule mamu Alita yu mama Alita yu mama Alita yo baba Alita yo mayo Alita yo baba Alita yo mayo Kena kuhizo keje Kashino kule mwa Yanja kale sana Hitanja kale lo Lola go yesu Akale mwa na wakwe Batulo mwene One mo yesu Habano kakanda Jabanu, we call on Yesu, Hamo Baba, Wako, Petu, Akalema, One neno Yesu ate baba wane wikola neja kajo oyuta nangwe one mo Yesu wangu Jakoba Yahudi huko mwa msalaba teka kibani kene ukule mababiele mde hubano yani kashokore makwanti ya kalekete uruwisu kwa Yesu na mwakale mwana bakwe hetula mwene une mo Yesu wabano kakanta Umu jabano kuri wikoraka no Yesu hamo baba wako Petro akarema bawira hamo wikora ni jakatu Oyuta namwe ungu ju Yesu kuba Yahudi Heshanzo shango Yesu kuko mwansalaba Makosha kwengera esho kwa kulema babyele Asho kulema kwanja kalekete Ah Nene naripi ni alaketu nungule Italake bahati mwakarama Utatela pole pole mama Yo mama, aleta yo mama, aleta yo mayo, aleta yo mama, aleta yo baba, banaba nengwa nilema, aleta yo mayo, banaba nengwa nilema, yela ke koko tendelega, wali tuta pole pole, niko na tofa, nimepanda mirima. Tela pole pole ulipanda pole pole mwana mdogo.
Mbasha studio.
Ulishinda pole pole udadira pole pole. Yela yela ka mama dadira ka. Aleta yo mama. Aleta yo sengi. Aleta yo mama. Ta yo mama. Aleta yo mayo. Ta ya mayo ta yego. Aleta yo mama. Da yo mama, aleta yo baba, da yo baba, aleta yo mama, da ya kamule mama, tobya lam jalaki, aleta yo mayo, tobya lam jalaki, aleta yo baba, tobya lam jalaki, aleta yo mama, shingi shaka, shingi shaka, ni thala ke baati wakala mandongola chiki chiki. Ukipenda ni chamalenga wakandaziwa Dadela ka mama Shige shanga mayo kumwa shanga mayo Ana yela yela nangishe mayu miaji Amwitala getalaza wana kazungu mayo Ikeshe chakasho mama wana buhwawa Mwela gaba gishaba na gatolo Yela ka kachaki. Awapi mama sindano. Hey.